like you have a plan. Like you have a plan. Plan, 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 plan. Like you have a plan. Najuanga plan ikifika weekend. Hizi ndio masaa za kuingia club ni home delay. Sitpige sherehe unajuanga plan ikifika weekend. Hizi ndio masaa za kuingia club ni home delay. Sitpige sherehe nimecheki dem amedunga red na figi imejichora. Amedunga red na figi imejichora. Nipe yo gin nika marinate juana kakoso. Marinate nika marinate juana kakoso. Wewe niamini nikikwambia akiamka kwa hiyo kiti kila mtu atakimbia. Kwanza cheki nini ameavalia. Bana amedunga buti shosi watu wataumia. Muzake ni kali kali sijali toka nazo wapi. Baby yake yani metoka inje siya iplane. Sijuangi magic ineza fanywa na makali. Shot mili tatu wone akifanya mambo yake. Najuanga plan ikifika weekend. Hizi ndio masaza kuingia club ni home delay. Sitpige sherehe unajuanga plan ikifika weekend. Hizi ndio masaza kuingia club ni home delay. Sitpige sherehe nimecheki dem amedunga red na figi imejichora. Amedunga red na figi imejichora. Nipe yo gin nika marinate juana kakoso. Marinate nika marinate juana kakoso. Sayana kampole ngoja pige shot ya whisky. Tadhani majini ukimona kikatika. Sayana kampole ngoja pige shot ya whisky. Na kwambia utachizi ukiona viuno kivunjika. Yani venya naifanya anifanye kerahisi. Venya naifanya anifanye kerahisi. Yani venya naifanya anifanye kerahisi. Venya naifanya anifanye kerahisi. Yata sisiri miskufichi nmekunoki. In case usikie baridi likubebia koti. Ukiamuatini mimi nakupatia di logins. Ndio sidhani nmechizi achani staje bloti. Menchanganya vizini shapoteza focus. Nyaje una mistake hakuna tamoja. Nasikia juku na room sukisikia umechoka. Mimi bila wenika dunia bila doba. Najuanga plan ikifika weekend. Hizi ndio masaza kuingia club ni home delay. Sitpige sherehe unajuanga plan ikifika weekend. Hizi ndio masaza kuingia club ni home delay. Sitpige sherehe nimecheki dem amedunga red na figi imejichora. Amedunga red na figi imejichora. Nipe yo gin nika marinate juana kakoso. Marinate nika marinate juana kakoso. Sayana kampole ngoja pige shot ya whisky. Tadhani majini ukimona kikatika. Sayana kampole ngoja pige shot ya whisky. Na kwambia utachizi ukiona viuno kivunjika. Yani venya naifanya anifanye kerahisi. Venya naifanya anifanye kerahisi. Yani venya naifanya anifanye kerahisi. Venya naifanya anifanye kerahisi.